narisingiye kwebaza ntamukama ngyahimbisa izina ryawe nk'izina ryanjye tumuhimbise ndangane ikigambo cyawe ho nawe urubamutumire gukiranga
mani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengwa kwewenga niwayinera ubundi y'amazima nine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengwa kwewenga niwayinera ubundi y'amazima
ndikurwara mushaba ndambira uri kimwe kinyine kandi we yakimbire wenu ayiruhanga ninkushaba mpamani ndinde mitego ya sitani nkore byo likwenda
nyine munywani wanjye yesu niwe ndikutenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima
nureba umuntu wenzi umweta munywani wawe ngo mu mutima gwe oshanga atari kukwendeza akiza kubaho bwire ahinduka umuzigo wawe konka yesu wituwe ayinera ubundi y'amazima
nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima
mpore wo musigazi yabana kirotari kubyama ahabo ari kukunda konka kibaya mubwine ubundi oshanga nibarwana konka yesu wituwe ayinera ubundi y'amazima
nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga
ikini kokwe yabana rondo mushayisha namore garukundo oshotiti bajyangana konka kibaya mubwine ubundi amureba nk'akasasiro konka yesu wituwe ayinera ubundi y'amazima
nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima
ureba munywani wawe ijango muguze sente umuguze zo sente wazimuhawe dine buba konka umuzi kwibura mubanza aha polisi konka yesu wituwe ayinera ubundi y'amazima
nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima
ndijo yeja umweta munywani wawe ubwewe camureta nayenda kushenyera amaka konka yesu wito niwe munywani wenka uyinera ubundi tari kujya jya kandi rubundi y'amazima
nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima nyine munywani wanjye yesu niwe ndikugenga ninyetengo kwewenga niwayinera ubundi y'amazima
we ntimwa abajyokwe abine bizibu byinji mushomeye isaya umutwe gwatanu ne murunyirirwe ikumi na mushanju Waka mutwe kwa nkaka nebiri Ni mwija kule bendaga notati ya turaka neise
Nine mwenye